Ano torontiyo mareekan mareekan tareen iyo diyaarad raacin farxiya tigidu goosan ano tacadiin jacaylka alla tari magafena u marin waxaan ku tashaday ku tashaday ano torontiyo mareekan mareekan tareen iyo diyaarad raacin farxiya tigidu goosan ano tacadiin jacaylka alla tari magafena u marin waxaan ku tashaday ku tashaday dogder qarnayo galgala talexlaaska iyo gacir tog wajaale laag daal iyo carmale dalxiis aroos kugu tuma talada noloshiyo jacaylka ayaa talahaan u fiican togdeer qarnayo galgala talexlaaska iyo gacir tog wajaale laag daal iyo carmale dalxiis aroos kugu tuma talada noloshiyo jacaylka ayaa talahaan u fiican.